yango na ekoyebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana boyebi surtout bino bana ya Kisangani bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka congo elongaka na tribunal bakondanaka uganda afuta bavictime yango tosala fond oyo tobenga frivao fond ya frivao wana esengeli epesa edédommage bavictime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboka oyo yango nasengi bino bana Kisangani bino bozala bana congo ya liboso oyo bokoki kotelemela banguna na biso